hard on the bill.
Fanya sio fair, baby. No, ata kama tumekomba na mimi na we. Love, ibaki pale pale. Nam, umenichunia, ata simu umezima. Unanikimbia, utaki tuonane. Umenichunia, ata simu unazima. Umenikimbia, mama, mama. Natamani kuongea na we hata mara moja. Oh mama, mama, pokea simu yangu. Akilini na kuwaza wewe tu, haujawahi kunitoka. Pokea simu yangu. Unachotaka sema, nini takupa. Oh, 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 baby, oh. Mina unagiza, penzi la umiza. Kupa uaniliza, oh no, no, oh. Nam, umenichunia, ata simu umezima. Unanikimbia, utaki tuonane. Umenichunia, ata simu unazima. Umenikimbia, mama, mama. Natamani kuongea na we hata mara moja. Oh mama, mama, pokea simu yangu. Akilini na kuwaza wewe tu, haujawahi kunitoka. Pokea simu yangu. Natamani kuongea na we hata mara moja. Oh mama, mama, pokea simu yangu. Akilini na kuwaza wewe tu, haujawahi kunitoka. Pokea simu yangu. Baby, baby. Thank you.